mkhulu namandla njalo wesulu nomshaba sibuke ngajolo siyakhuleka
I promise prayer this
Chipa wa mawa bego tenami izichaza masinga jambule
Ukufukekuseni ngesibongo mtjali saphefumula Wabanye bethu kunzima balitholanga lethuba Namanje inkosi sayidumisa kuyodlamula ithuna Siphila nzima sifika abathakathi abagila lemkhuba Sithoba balele ibhedlela abakhulela ukufa Sithinta abahleze emajele bengenzanga phutha Ngikhulekela abasemkhukhwini abafika imvula Ngikhulekela abangayitholi imisebenzi bebebafunja Sikhulekela abantu besimama ukuthi basimame Thabathi isandla sami inkinga zomhlaba sinqanje Abanye bakhetha indlela ezimbi sengithima manje Usubathethelele mtshali lakuthima ngaphandle
Inkosi ngiyazile abantu esibabiza ngezitha Abantwana bakho Kodwa ngiyacela ngiyacela Ukhulume nabo behlise ulaka lwakho
Haleluya
Mawabe kude nami Izitha zami Masingajabule
Dear God, give me food things of Begela. I might belong to the chair, Babangs of Sigela. Dear God, don't me get one by a canya bashims or a bebang and a fed a grand a wound and dab. Dear God, bang shutulumoya. When you tang tulemin and funugubangena like pa, 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 funugubangena. Dear God, where to from here? Jalang memesa, can you really, really hear? Bashogolo suzola, can you really, really hear? Hello, hello, yo God, are you there? Back to the studio, mbapindelege. Back to the radio, ngishalege. Dear God, my sheshi tata mandla. Dear God, I'm done here. Ufa usa.
Ngiyacela, ngiyacela, ukhulume nabo bethu sulabalwa.